techniques.
Nisha kula hard time, nisha lala nja, nisha teseka. But I pray for my time, I pray for my brothers and my haters. Man, I grinding, came from nothing to something. Now we balling, eh. Pigi ya simu manager. Watoto wazuri waletwe. Weite ongeza sembe na ngege. Hapa leo ni furaha kwa tele. Hali ngumu tumepitia, imani haikupotea, milango imefunguka, nataka tufanyeje? Matatizo ukipitia, faraja iko kwa njia, imaisha na furahia, nasema asante. Nasema amina. Every day is a blessing from the most abasi shukuru we. Na ukipata maukose weka Mungu mbele. Na imaisha inanga pressure basi usitatize. Hapa ni vura tu kwa tele tunaselebre. Hali ngumu tumepitia, imani haikupotea, milango imefunguka, nataka tufanyeje? Matatizo ukipitia, faraja iko kwa njia, imaisha na furahia, nasema asante.
Nasema amina.